gonna send me.
This is Urban Hype.
Exclusive from hotvibes.cr.
Alo, nichipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo. Sekulani kani, 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 kani.
Era, dina mafika tibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kukwisha for peace. Surako, chikwacha full tie susha kepi. Surako, wino wino kade wangu mwandi. Surako, bama, surako.
But that foot it ever go sell up on a chimose. When we pull up, everybody scream to the emo. It's a fake no guy over to my phone.
Niji Ramazo Mazo ni Nari Paleo. But this in Ningana, men in Iowa. Pasakuma, Matimati Segulako, and that to Avema, Mati Sulako. Chilaka Pankos, Chani Cola Cola.
Nafakila to Ice Cube, na to Coca Cola.
Nemozako Sanichin and a Toka Fola.
Tumba follow, follow, Makwacha, Namadola. Just a letter for Upua Palikuma Kwanga. Izi ni ndalama zanga eh. Huko ni kukwana kwanga. Pali echi gayo woy umvila veni kamba.
Badman shop
Alina kini anda. Dawa neo na afana chilaka. Alo, ni chipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Era, dina mafika tibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kukwisha for peace.
Surako,
chikwacha full tie susha kepi.
Surako,
wino wino kade wangu mwandi.
Surako,
bama,
surako,
go bounce.
Surako,
tumba ya lento kukwa ule firimba chilendo kaso.
Surako,
waimona shani inangu na ikosa kweyo kare wangu.
Yeah, ni kwata bauti 15 mwe muma figaya bakuruta pebu mutende.
Surako,
nifuate boya mageo zolova nzina shimbi maelo kupushi shangova.
Surako,
dovwe firimba mumutwe mpompompo fideli loten kukila bukongo.
Surako,
dovwe kwa tibani shita isa 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 nga nafika na umfo kumbibati isa isa isa.
Alina kini anda. Dawa neo na afana chilaka. Alo, ni chipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Era, dina mafika tibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kukwisha for peace.
Surako,
chikwacha full tie susha kepi.
Surako,
wino wino kade wangu mwandi.
Surako,
bama,
surako,
go bounce.
Surako,
this is Urban Hype.
Boss Pali,
it's got to be
fun.
So, as the president of this country, Zambia has given permission for the bus to be open. Hey, people need to celebrate. Now we got MP, they have money. Hey, moon to celebrate. God bless you.
Exclusive from hotvibes.cr.